Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alal bari noga e jenay lewru mars jenay yamde soki der maison de la presse bamako jottino nodo kabaruji du yumor waygal kanko noddirtede Mamadi Keita wonto boggi jamde to. Sakiraamo kompetitivité cioggu tewbe kolitiri dum wonde tidde sanne le leedi meden di nokku no dirtede kuli koro kanya fa jottuda mahina le lamu bofula be jamaadan wonde nayiraade ko banayiri bangal liddi kebetede le mayo geeti di hono dewte bindiraade juude kantugirede le leedi meden di fa jam e dejere hewteli nokko dum wona faana botu ngaddo kenyen do bomo ko do wotto jono le dewle de ko nayiri bangal nawli gutiida laaji mawdi matte dewle godde anton faabe jotto yo yeso meriton jaddede do dewle imminte o ngara famtaade dum e journal ngal di wona sembe kabaruji dum jogino do bete ande di bismillah modon e helaate coggu kudde de fan wonde ngabude le leedi meden di bamde ngallure bamako de kanya fa jottuda le kedde leedi ndi wattu jono be kollitidi coggu kilo tewdu dum ngabbi sane nokkule goddi dum wonde sottede bu temede jeddi nokkuji goddi anton dan wonde sottede bu temede jeegonom be kollitidi wiide kambe dum wono buusebe wonbe le nokkule be bi kolati sababu mudu sa jeebi bidde jaati won ko title nokko Mamadou Sama Seku
to kulukro tonno sabiti ala coggu tew rewbe hewbe hulti nawturade liddi dido wattuji di tawene kambe buusebe hulti wiide ngalli bawde mabbe yalla cogguji ɗi na ɓuyto
tew ana tiiɗi kulkoroɗo sanne memata tew jaati kasin mene ge liɗɗi tan mi ñamata nde o wati nde ni wattu korkaro defude maafe tawa tew wala hen ɗum ñamata kon biƴƴe tiiɗi sanne ɗum saabi fesme sotti tew on kilo goto buuɗi uƴnere hunde foof mi heɓata mere gaɗa du'aw soni wala ɗum jikka ami foof hawa hen kasin ɗum ɓen laamu koɓe
oɗo sugla goto ɗum woodi to mahinali laamu kay ɗo rewɓe na mimsti wiide ɓeydade tiɗala coggu tew likkoy tan godi ɗiɗo wattuji ɗi
to mene gam mahina mi wala tew nagge wala haala tew mbaalu le lewru ƴaɓɓino noga e nayi muɗum mi hirsiɗo nagge woote mi cotti ɗum uƴña temdere e uƴña sappo tew muɗum ga mi jaɓɓe cottude ɗum kilo mi cotti ɗum caadaje caadade wootere tew ana cotte ga temen tati ga ɗum fotta fe feccere kilo nde ni watta korkaro yimɓe hewɓe wala bawɗe ga mbeɗa ñaago allah yala ƴettoro ana hunco fottade coggu tew o ndu ɓuyto seeɗan
tawene bomo ko ɗo buuseɓe holiti cogguji ɗi kay ɗo mbayra ɗo woni gila lebbi kewɗi ka noon yila jama o yiɗi ɓuyte fa hannde
to menen ga bomo ko tew mo giƴe woni e muɗum ana cotte kilo goto temedde jeegon mo giƴƴe wala e muɗum ana cotte temedde jeɗɗi nde watti joni coggu wala sanne min mi wari mi soodi kilo goto temedde jeɗɗi joni aran noon fe kulle leydu ana heeɓe noon temedde tattati gañol man hannden ɗum fof sohla temedde tati e capanɗe joyyi
fodde ka ɗo tiɗalla heɓene dabare mawɓe galle hewɓe gontun jateji mabɓe kay nagudi jiiɓade wakkat joni o
ɗiɗo kabaruji fan mba heeɓe dow bme amen annde to dow page facebook e compte twitter studio tamani le leydi mali ndi ɓe kollitiri ko ɓuuri million goto ɓinguel adama kañen jogui tiɗallaji kono ayri banggal rafi ɗum woni heeɗere le nokku o noon fedde nde noddir système d' alerte précoce hollitiri wiide le nokku o wakkade nde ɓe gadduno bottu mabɓe sappo e jeenoɓo ɓe kollitiri le hitande 2023 immadraye ɗiɓe kani wadde ɗiɗo eɓe kani fabade ko ɓuuri million ji tati ɓinguel adama le leydi meɗen ndi Ali Cissé
oɗo tiɗɗala pawiɗo rafi guure nokkule hono minaka ansongo gawo gourma raus kan e duwanza woɗani holtama wiide le lewru juin hitande 2023 garoru ndu ko ɓuuri yimɓelle million goto woni taweteɓe ana hasindini e guure so ɗum ɗu ɓettike ko ɓuuri yimɓelle million ji nayyi ujunayyi capantati e joyyi kañum en ndu ana e rafi guure eɓe kasindini e faaɓede banggal ñandu eɓe kasindini e mballa du le demal fa yetto awgal kañu ko nandi muɗum shogal ko kala mayga holiti wiide laamu leyndi waran faaɓade gal guure yimɓele ujunere teme ɗiɗom capatnayyi e jeegom ɓe garan ɓe dokke toningaji ujunaji capantati guure o ɓeyɗi hendu wiide gouvernement o waran feccude no yawiri toningaji ujunayyi ɗiɗi guure hakkunde ɓeeɗo yimɓe nde wi premier ministre o ɗiɗo balliguji waran faaɓade ɓeeɗo yimɓelle yalla ana ƴaɓɓina wakkati tiiɗiɗo mo wolle muɗum o horejo keƴaɗo fedde union européenne le leydi amen ndi holiti wiide le hitande 2023 rafi guure no wurdi le leydi amen ndi yaari caggal ɓurde hitande 2022 tawede ɗum fof holiti wiide wajibi jonkanki na ɗati itte mawɗi latade sababu tekkinde gollidal hakkunde leydi mali kan e gollidiɓe muɗum yalla ɓeeɗo yimɓelle tiɗɗala ko wonle muɗum ko ana heeɓa yaltude ɗe hen
fa ƴewto yalla hono dewte bindiraɗe juɗɗe kani tugirede yalla jaam e deƴe ana hewtele nokku kañe laamu lobbo ɗum woni fana Sicily Batumo fedde ONG dirta savama DCI waɗi keñen le leydi meɗen ndi fa keɓen famtade fa nde keɗɗe Ali Cissé sitan sidi ɓe
e juuɗe landinɓe batu o Sicily silingal o kawrtal woni tewtude faabaade golleji fuu mbawɗi wartirde jam kayen gondal hakkunde yimɓe. Abdelkader Haydara woni laamiɗo fedde nde ɓe noddirta ONG Savama.
Rewɓe inniraaɓe amen, genɗiraaɓe amen, bandiraaɓe amen rewɓe, tama wonko mbawɗen caggal ɓeeɗo, kamɓe pamatomin e ley kaltillal. Nden noon en jittataka ɓattaade ɓe yo Allah hewtude jam e dewral.
Pelle rewɓe faahi fuu ana wonno e ngal ɗo jiidal. Ɓe kolliti wiide oɗo hakkille ana haani saakeede ɗe nokkule kiddiiɗe ɗe leydi amen ndi. Fadimata Walet Oumar yo gooto le fedde kumaniɗo haybude kaldal kawra ciinaga ngal.
Kala ko mi gondi jannginede l'école na tonga le dewte men kiɗɗe ɗe, dewte nguuɗuɗe gila karnuji kewɗi. Kala komin kasidini na e le dewte men kiɗɗe tumututun.
Andinde tan wiide le oɗo batu dewte ɗiɗi wonɗi haala muɗum haala lehim sanne. Eɗum woodani fina tawa jam ɗalodirgol le jam kan e ɗati kanɗi nangede bangal diina fa yetto ko kanɗa waɗande améri en kan e kolitaɓe wiide cahiɓe.
Wattu joni en jara nokku noddirteɗo kuli korotoɓe kollitide fedde soma zep nde wihi jamare nde aɗa wonde moƴƴinde toon nokku goɗɗo kasen yalla jamare wonde toon nde ana heeɓa ndiyam ceniɗam. Ɗe ɗiɗo immadiraji ɓe mbi ɗum wawi latal sababu so robinaji ɗi taƴale nokkule deeɗo goɗɗe gonɗo to kuli koroto kañum e ɓadale muɗum. E garda nokku noddirteɗo kiita ɓe mbi ko yata yimɓele capan taton golloɓe le cuuɗ dogotoroje gonɗe toon ɗe kañum gondi e fammine to le balɗe jetti. Kowoni fana muɗu fa ɓe pamminono cafaji ko nayiri bangal no ande kese ɗe wori kañe ko nandi e muɗum. Yewtere meɗen noddirten dossier nde garan yarde wattu joni oɗo Bamako ɗo kañum le kedde leydi ndi hollitama wiyede dewle kewɗe kañum immina dow sababu gorko e debbo atan pamray dow nawligu no wurdi. Hoɗo waɗi so lewroɓele ɓeɗa mbañi nawligu. Nawligu hoɗo fo woni ko boni e muɗum. Hoɗo nawligu nafata e kabaru no fina tawa meɗen wurdi. Hono golle o wori ñalawma hande o hono hani hoɗo hani wayltede ley hen fa keɓen famtade keɗɗen sittan Sidy Bé Aliou Cissé.
Cheikh Fandamadi Traoré kan yo neɗɗo goto gollo le maire central commune 3 leydi kenni Bamako. Le wi makko fande ne dewan waɗede le jonte ɗiɗi debbo ka e gorko ana han immat yetto mairie hollita sifa dewgal ɓe miili wadde.
Bamodiroɓe wajiɓe juuɗe mum'en immo yetto suudu mairie to ɓe gadda talkuru mabɓe jippinirɗu quarantine na ɗu quartinina mabɓe. Ceedotoɓe ɗu ɓe gadda quartinina muɗum na ɗu quarantine muɗum. Ɓe jottoto hoorejo kumaniɗo golleji fuu pawiɗi e haɓɓugol dewgal nde suudu mairie to. On ɗo ɗu ana hani ƴewde so tawi sartiji kolitaɗi bangal haɓɓugol dewgal hakkunde ɓeɗo yimɓe fuu ana teddina. Ɗum hani tewtude andude so tawi dewgal ngal wona ko haɗa.
Ɗum saabi hannen so rewɓe ko heewi ana salo worɓe ɓamgom en debbo ɗiɗɓo. Le wi maire on salagom ɓe rewɓe yogaɓe saabe muɗum ana ɓili guiddile fuɗɗode dewgal a tan ɓe kaldeɗe ɓe kowre dana wotere.
So ɓamodirɓe ɗiɗon ɓe wala to wattu no haala ɓamodirgol mabɓe halte yesso kumaniɗo kabaruji ɓiliɗe dewgal le suudu mairie to ɗum ne ana tiiɗi sanne. Hono si ɗum woni ko yiyete hen ko heewi hen fof a tawan debbo ɓameteɗo wiyan kañum ka jaɓanayi ko windako. Ɗum woni gorko o holliti wiide kañum ka ɓama rewɓe fa heewi. Ɗum saabi so tawede ɓamodiroɓe ɗiɗon ɓe fuu le suudu mairie to yo wajibe. So ɓe ngala to wattu no ɗum windetene wajibe ɓe immoɓe jotto suudu mairie to fa ko windako ɓe janguene ɗum ɗo e ñalawma haɓɓugol dewgal
ngal.
Ɓamde genni Bamako fattade Kuthiala e Bafoula Bé yimɓeɗi hakkille mon ana serti do kabaruji dewle yogaɓe ana yiiɗi ɓamde rewɓe ko heewi. Jogaɓe holliti wittorraji ana le muɗum. Jogaɓe ɗi holliti neɗɗo ɓama debbo goto tan wurda e muɗum. Ɗum ɓuuri moƴƴude.
Kuthiala ɗo kam mine wawi wiide ɗum kay hunde ko homo fuu jaɓani. Min ka mi yiiɗa ko gorko ɓamata rewɓe fa heewi ko saabi eɗi wadda tiɗɗalaji kewɗiɗi galle. E hakkille amin ka tawrede debbo kantiɗo goto mbawɗo waɗandema sukaɓe ana ɓuuri tawrede rewɓe fa heewi saabi ɗum ka tiɗɗalaji tan waddata.
Lewi Mamadou Guissé kan yo neɗɗo goto anduno kabaru sariyaji o janggino kasun le cuuɗi lekkol dow dowuji leydi Mali. O holliti koye fes neɗɗo ɓami debbo goto so sari a holliti ɗum so ana miili ɓamde debbo ɗiɗi bo ana wawi waɗede. Ga o holli ɗum ana ɓiili dow laabi sariya hanɗe jokki.
Wala fuu no ɗum wawi waɗede le ñalawma hande o fa mbayta talkuru dewgal ko windile muɗum tawi debbo o jaɓayi. Ɗum waɗi so hunde wona hunde niwinde feyi fa mbayta ko winda ley hen ko ko heewi worɓe ɓe fuu a tawam kadungaji hokkata rewɓele ɓe. Kutteje muɗum ni woni debbo o ana wawi wulitade gorko o suudu sariya. Tribunal o hollita ndu wiide debbo mo haɓɓani ɓeydade debbo goɗɗo o dewgal mungal jatitaki.
Caggal muɗum ko heewi holliti diina aslamako ɓamgore rewbe didon ga be holliti fa hannen aslame an wa bamne rewbe neyon ga tinno nato neddo geeto le margon mabbe potna be rewbe neyon
ko nayri bangal fiugol balon jago buule mali be ngala dubi no ga tetti be kenyen be kawi leedi senegal ndi be ngatti ben baddi tetti ben keba fi baddel gotel tan holliti wiide mali yahan le kan ko ani fiide nokko no dirte da maroc le lewru juin worondo holliti wiide mo be kay be keba kawde gambi kenyen wakande pewtindirno gambi de haybe watti be baddu goto kambe fi baddel gotel be kebali sekrablo katten bete hande do kabaruji meden di mi joti on sanne hedade heju jamen di do kabaruji foro ba hebde do bmm ande to so ngadi www.residio.org faande fande fe nokko on andirdo no do e ser yowtere meden de an wodi wassalamu yowtere meden bete hande de waran yowade do rewbe le tawetebe do sinimaaji di jaltinte kanye e video ngaji kanye ko nande muudo miccite de wiide be do rewbe le wobbe anton tawete le hen wobbe antodu tawete le jaltinobe be kollitiwiti dallaaji mawdi be jogi ko nayri bangal kebe ko nande muudo no fa kebe famtar kedden Ali Cisse Sitan Sidi Bé
Fatoumata Koulibaly no dirteedo FC yo ngado cinéma ngaji John Darnel cinéma ngaji di omo yé e le film ngaji ko buri nogay bande hitane 1995 wadde le nyalo mo hande o FC holiti wiide yide yimbe le hewbe hono mudum ngado be cinéma ngaji le hitane 1999 woni ko kanko e horo wadi film mako arande e do sukabe gombe le boli e jude kanko Fatoumata Koulibaly malinkobe yar yaso sanne e le golleji mudum bangal wadde cinéma le dubbeti
rewbe ko heewi ana itta sinimaaji leydi Mali hannen yugaɓe meɓɓe ana mu'ina songaji ana ara photoji goɓɓe du ana janna jama le yembereji e nandal muɗum so a ƴeewi le ñolman hannen filmeŋaji ko heewi ana moƴƴina to rewɓe le leydi Mali ana haasi jaati e ñalaɗe warande ɗum ɓeytton yaade
Viviane Mina Sidi Bé kañum du yo jogiɗo darne le cinéma omo hakkune yimɓelle jogiɓe darne sanne le cinéma le ñalawma hannde o tawede ko yimɓeɓe bekkititomo ley hen fuu o holiti wiide kanko ya omo anni jokkita de golle cinéma o
mimi yiama le mudingo filmeŋaji ko heewi misal muɗum film ko noddirte toile d'araignée mi tawama le mudingo o film torraji ka ana mate sanne le golleji amene sa fes ana wawi ɗi golleji a tawa watti a wala kals waɗa ko ɗum naate saabe jaade hannde ne mede ɓooya tama andaka
cinéma ŋaji ɗi rewɓe waɗiɗi leydi amen ndi ana wondi yarde yeeso seeɗa madame tapili salimata tapili kañu ndu yo jogiɗo darde e le cinéma ŋaji ɗi ana heɓa duuɓi seeɗa joom o fuɗɗi mu'inde filmeŋaji kanko e hoore salimata holiti wiide rewɓe ana wawi wadde golleji kewɗi soɓe jogi anniya muɗum kay dalil muɗum lewimako ɗum woni film long métrage mo o waddi e walde rewɓe no ɓe noddirta association des femmes de l'image AFIM
mene walde amen ne joƴƴinama giddi hitande 2010 min moƴƴini film goto ko yaata fa mintaji capanɗe jeene e ko yowi ko jentede do torraji attede fawede rewɓe ɓe nandan muɗum fottade rewɓen ne wawata huncina koye mumen yarda yesso le lewru wowtoru mi kawrti mi waɗi o film film jaati yaltanama bamma ko ga yimɓe yiiɗum soni arfa hursnama waɗma ɗi golleji ana tiiɗi sanne saabu a tawa a won cukaɓe
heɓugol jawdi fa mu'ina film ŋaji ɗi wona hunde newide feyi rewɓe kañum en ka ana yiya oɗo ciɗɗala sanne ɗum woni ko nimsi kanko salimata tapili o holiti wiide cinéma kolle muɗum wawa waɗede fe so jawdi walato
il faut reconnaitre que
ana hani antude hannden wi leydi Mali wala bawɗo sanne fabaɗe yimɓen hono ɗi golleji fe projet ŋaji international ɓeyde ko hew mumen jaɓata fabaɗe amen watti le golleji amen ɗi so ɗum tirsi fa rewɓe ɓen woɗa ɗi golleji so walani jawɗi tewte le leydi ndi ko fabirtoɓe
investi dans le projet
fedde ne ɓe noddirta fond d'appui à l'industrie cinématographique le leydi amen ndi golle muɗum woni faabade e yirwinde golleji fuu pawiɗe cinéma le leydi amen ndi le filmeŋaji nogay ɗiɓe darani saɗɗa muɗum joyi tan woni hen ko rewɓe waɗi noon holitiri wiide kanko brema koni laamiɗo nde ɗo fedde
le fond national qui
jawdi ko ittete yeɗe le moƴƴingol filmeŋaji moƴƴintedde rewɓe ɓen ana tiiɗi heɓede ɗum saabi hannen so rewɓe ana tampi liɗɗi golleji hannen ko heewi amen ana liɗɗi golleji ga laafi bowɗe ɗen saabi ken jaati ɓeɗa da accude saabi fa hannen jama on faamey hone nafa gollal ga yalla jawdi ana watte hen
rewɓele gaɗoɓe cinéma le leydi amen ndi kañum en ndu ana hokke jenariji nayam hakkunde mabɓe ka hokkama jenariji ko ɓooya ɗum woni kanko Fatoumata Thioy Koulibaly Assetou Kone Salimata Tapili Fatoumata Koulibaly ɗum waɗi le yambere nogay jeɗɗoɓo fespa ko gaɗɗo wagadougou le leydi Burkina Faso